Chunky Supplier. Hey, Supplier.
Hans Talent.
Balozwa mta Yanida Sio sili Wala kepenzi Hata nifanya chizi Nilificha Isili Wala kehuba na ito sili Wangu kajoli miwakesha rukani Uyu mtoto kwa mihana jilani Usiku silali bila yake sauti Nimposti ndo yake mali Na uza matunda akasema ajali Mto aji mungu ndo wake ushauli Sharukani endo wangu kajoli Tukikosa tutakula kacholi Paka mama na ee anajua Baba yangu na ee anaelewa Lafiki zangu wote wanajua Mimuni kwake nimevua gwanda Paka mama na ee anajua Baba yangu na ee anaelewa Lafiki zangu wote wanajua Mimuni kwake nimevua gwanda Ulinyo nataka nimepata jalala Ananipenda, anampenda pia Lake uba, ananipatia Ulinyo na lofa, ukaniacha ukaenda Na wauni wanakula kisadela Oya njoni 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 leo Bila pingu mimwanenu leo na hoa leo Njoni 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 leo Bila pingu mimwanenu leo na hoa leo Njoni 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 leo Bila pingu mimwanenu leo na hoa leo Makalista njo 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 Mdogo eno njo 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 Nawe ansi njo 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 Panorama njo 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 Na manyasu njo 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 Nawe roja njo 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 leo
But we just bless no one crush Has talents Bila kuchoka
Muziki Paka kitani kwako na Chunky Supplier.com